you're always on time. Father, I'm nothing when you're not there. You see, I am thankful, 'cause you stand by your word. You were not to harm me, but to prosper me. You're the rain I am, oh.
Ngathi uSathane uyandiyena yobe ndiyavuma ndimoshile namundi ngumntu empazamo ndizenzile abantu ababendithanda bendisapota ndibaphoxile ndathatha isigqiba kusekho yam unemhlabeni ntambo ndayisondela ndayibophelela emqaleni akukho lula nizondixolela exesheni zonke isizathu bendinazo ndindibhalele ephepheni mama ungakhali yakwehlanga lungehlanga ndikushiyela uxanduva uzundigadela abantwana but God had other plans ixesha lam alikakafiki esidinga one kakadini bandivusa esibhedlele ebhedini bandinikela inye intuba uthixo khona ndiswelile uthi uyandikhuphula. Siyamkele intando yakho as long as I live ndilidumise igama lakho siqolele izono zethu asacrifice unyana wakho andibikwahlaba ndiphambi kwenkonzo ndilingqina hluleke imvula nentudumo ndisaphile Jeremiah 29 asinika ikamva asinika ithemba Numbers 23 asoza xoka nguyindlela Thixo nobubele usasigcinile ndiyabulela.